been psycho. Psycho. Ukisema jump now, liza how high. Yeah. Ukisema stop, nasema bye bye. Yeah. Without you, without you, nitaangamia. Without you, without you, you never ever fail me. Wago ninakimbilia, unabaki kweli, hata nikiwa bondia. You never ever feel me. Kwako ninakimbilia, unabaki kweli, hata nikiwa bondia. Oh mama my, oh mama my,
hakuna kama wewe.
Oh mama my, oh mama my,
there's no one like you.
Oh mama my, oh mama my,
hakuna kama wewe.
Nikikukosea daily, kuniwacha we huwezi. Cause you, cause you, huwezi niachilia. Cause you, cause you, you never ever fail me. Wago ninakimbilia, unabaki kweli, hata nikiwa bondia. You never ever feel me. Kwako ninakimbilia, unabaki kweli, hata nikiwa bondia. Oh mama my,